Re le Democratic Alliance mo Northwest re entse kopo ya hore ho etsuwe komiti ya inquiry e tlang ho shebana le matlole a Rustenburg Local Municipality. Sena se tlile ka morao ha hore Rustenburg Municipality ho ya ka ripoto ya Moruni Kakaretso ho bonahale e spendile more than 1 billion ho unauthorized expenditure. Kopong ena ya rona ya inquiry re suggestile mabitso a tshwanang le former deputy CFO ya masipala ntate Tumelo Letlojane a ntseng a tsamaya disciplinary hearing ka se sebaka, mme Nqobile Sithole e leng former MM wa masipala a ileng a tsamaya last year, ntate Sam Makhura e leng former supply chain manager a ileng a resigna ka January 2020 hore ebe a mang a mabitso a dipaki tse tlang ho bitsuwa. Mme ha komiti ena na inquiry e ka dumellwa ke Skopa, re tla tlisa mabitso a mang re le Democratic Alliance. Sena se tlile ka mora hore komiti e bone hore ripoto e ntshitsweng ke Moruni Kakaretso ha e bontshe maemo a thabisang ka masipala oo, e leng o mong wa madimasipala tse kileng ya ba tse hodimo ko profinsing ya Northwest. So re le Democratic Alliance re tla emela ho bona hore ha palamente e kgutlela ka mora recess, a kopo ya rona e tla dumellwa, mme tla nne re lwese taba enana ka bojotlhe ho etsa make sure hore masipala ona o tla ho ikarabela for ditjhelete tseo tse sentsweng tsa setjhaba.